Sima Records.
Wapatera kusema au kunguru sisi mwewe wenyewe tushapendana walitaka nigombane na wewe wapatera kusema au kunguru sisi mwewe wenyewe tushapendana nasema angalia visokoro kwenye upembeni wanaumia adada kukwatekea wambea wanatufatiria adada angalia visokoro kwenye upembeni wanaumia amama kukwatekea wambea wanatufatiria kusema kweli sinara na penzi rangu chunga usije nichitiwe dada sijisikira nikiwa pekea kitanda kikubwa na shindwa kulala nishazoea kuwa na wewe mwenzangu na kuomba usije nibwaga nikumbate ili nijisikira wapambe wapatera kusema mini wako usiwaze mama twabane kuwa washindwe kuema penzi pambe mama pambe jamani pambe mmeona pambe maba yetu pambe jamani pambe oni pambe sijaona pambe wema penzi pambe jamani pambe oni pambe mmeona pambe nilikuahidi kwenda mbali siwezi bali nitakuwa na wewe nilikuahidi sitokufuta machozi ukilia ntalia na wewe nilikuahidi kwenda mbali siwezi bali nitakuwa na wewe nilikuahidi sitokufuta machozi ukilia ntalia na wewe yale maneno matamu ulonipa chumbani kichwa sekome kilaza kifuani huku machozi yakikutiririka kama shavuni maneno matamu ulonipa chumbani kichwa sekome kilaza kifuani huku machozi yakikutiririka kama shavuni kama mapenzi enjoy me now Agada utamwa mapenzi ninjoy me nawe Yamani utamwa mapenzi ninjoy me nawe Nasema utamwa mapenzi ninjoy me nawe Nasema angalia visokoro kwenye upembeni wanaumia Agada kukwatekea wambea wanatufatiria Agada angalia visokoro kwenye upembeni wanaumia amama kukwatekea wambea wanatufatiria Atari 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 aku Isa uja kibwa trouble Babako Iapa kisima rekodi Nikiwa na kibodi cha moto Bareze bareze baba Wapi babu wali mleuri Nisali meso miguru wakili mbomba dunia Baba mentality Isa uja kicha wako kwana Wapi msela kumbi Nakubariana na wewe Watoto ibiza again Wapi junkies morento Nisalimie mwanangu sisu Watoto wagineria Wataftagi respect Timu kibabe wababe Watoto wakita kita respect Nakubali mamboni Watoto wakamongo Meredia kibabu Nisalimie babu monja Wapi dogo edo talent Mia saba sabini Watoto wambezi yeyo
DJ Kevin ya baba Nadia Supplier